Mami unafika mwa kitingi sauna weweza ina machola saba kichola chola ukilegeza mwenye chuchu dodoma napenda hani ukidondosha chuma moto chuchuma nyongesha mami ulichuchume bezi lako toto chamcham upo shamsham mami joo kwangu toto kamkam nikupe mate Nani kuji ziki ziki ni tekenye slowly mami Ay, nikudekezo ni lombo se ni nageto mina hema Ay, unani kuji ziki ziki ni tekenye slowly mami Hey, nikudekezo ni lombo se Ay, ay, hey girl
Baby time
Mama nimekwama ujanja sina Nipendele kuliko jana kinyama choma Kwako mama nimekwama ujanja sina Nipendele kuliko jana Tutukana ship mwa Kitembea mwendo vera Shopilo tamuwa Mashamu baga utamuwa uda Yani ana sura ya Vanessa ngozi ya koko bata Kino kusakata pa Pepete chini kiyondo sister
Moto.
Nice.